Kuvuganya mu mpaka z'ebika by'Abaganda ez'omwaka 2006 kutandikidde mu Bugumu, bazzukulu ba Muyinga abiddira omusu bwe bameze bazzukulu ba Katongole Mugatta abiddira ente, nga bano babakubye ggoolo 3-1 mupiira ogunyumidde abalabi oguzannyiddwa ku bitaala mu kisaawe Wankulukuku akawungeezi k'eggulo. Ggoolo z'omusu zitebeddwa Nsimbe Martin ne Nsimbe Badru, ate ye ente n'etebwa Derrick Kakooza, songa ente esubiddwa n'omukisa gwa penalty ebadde egiweereddwa okusobola okugobaagobako. Mupiira guno ogubadde gwakubiri mupiira ejaguddewo empaka z'omwaka guno, ng'ogwasoosewo Emmamba Namakaka yakubye nga eggoolo emu ku bwereere. Webadde yaggulawo empaka zino Kamalabyonna Buganda Charles Peter Mayiga yabasizza Obuganda olw'okujjumbira empaka ezo, kyokka n'agumya abawagizi b'omupiira bonna nti emipiira egy'ekiro mirungi okulaba.
Abaalabako omupiira edde Nakivubo twagulaba ogw'ekiro mu myaka egy'ekinaana n'egy'ekyenda, n'olwekyo okuzannya ekiro sikipya. Okujjako wano wankulu kuti wabadde bitaala bino ate tosobola kusamba mupiira era okujjako ng'abantu omupiira bagulaba bulungi n'abantu nga beeraba. Naye ate mu mawanga amalala mangi mupiira gusambibwa nnyo ekiro kubanga abantu emisana babeera ku mirimu, kati emirimu bigiggwa ekiro basobola ogera ne baalaba omupiira. Era ebyamasanyu bingi oba ebyokwewummuzaamu bingi bibeerayo kiro, naye omupiira ogw'ebika tubadde tetugufuna nk'ogw'ekiro guno gwe gusoose. Naye era wadde gwabika neera mupiira era n'amateeka agagobererwa mu kuguzannya ge mateeka agagobererwa mu mipiira emirala gyonna.
Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba bw'ati asabye abazzukulu okwenyigira mu mirimu egikulaakulanya ebika lyabwe obutereevu n'okumanya nti be balina okulwanirira emirimu gy'ebika byonna.
Tulabye omupiira gw'ebika ku bitaala, nange nno ndi musanyufu era abantu bonna babaddewo basanyufu. Tulabye abaana abawala ababaka abalenzi abasamba omupiira era nga bafaayo okulaba nti bafiirira ebika byabwe. Tubebaza okuteekamu, tubebaza abawagidde emipiira gino era tusaba bazzukulu baffe abalala bangi nammwe museemu. Bwe tuba tuzannya emipiira gy'ebika tetuzannya mupiira gwokka, tuba tugyayo n'ebika byaffe.
Empaka z'ebika by'Abaganda ez'omwaka 2006 ziwagiddwa Airtel Uganda, CBS FM, Radio Kabaka, BBS Telefine yaffe, UNAIDS, Uganda AIDS Commission n'abavujjiza abalala bangi.